studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi on e jam handen talataare noga e jetti lewru mars 2017 sappo jetti yamde jappori masilima cappande nay e joy usman nyaali buldo kabaruji do mamadou watara to boggi jande to on kumpitata wiide golleji batu an gondi e jokkinede sema hawri hen hande tagal yambereji fuddugol makko kenye handen kaltidal ngada ngal le region ngaji ngal wondi hollitede e jabe sema kawri hen handem e kolli wiide dewral wadi hakkunde mabbe e laamu o hey dere wondunde wadde ana sollini leydi men di e wi gollirde malikumi ni ne nyamre ko uri ujinaaje temedde e chapan e njoyon bi adama dum anni torude do mali do le imadara mangal pat en be bari jaddin ko be jeegum be nangi hewbe kany e kaaki kaborde le lamu jenne o yo iwoni sembe kababu hande bismillah modon hedaade sitio tamani batu o ana wondi e jukkintinede waddede caggal yambere fuddugol makko kenyen nyalom hande o ebe gondi hollitinde ko woni hakkilaji himbe region ngaji di nyongitibe kanye gombe njolari caggal ko kaddidal waddano e mubbe li tongande de ko be himbe kolliti ko lati sababu didal laji malifu ana hen fa famo be dokkede nam Muhammadu Samaseku
li tongade kulitaadi tundi kultan wiide saafu fu basiji der leedi malindi batte rafi jogalal lam ono haniri ma rafi sariya ma dun rafi hunchangul hore fuchugul kebe no haniri kala ngarbe hawrudem be ngadino dango fewde lam o hebande dabere dido ti allahji kayabe yoko ka kuliti wiide hala jam e gotuma ko lendi wa taka fi halede so ni wi lam o wala der tattiji lendi fuf kamar dun be wajambini yo kayabe lam be tawe der tattiji lendi fuf inde azawad o memama sonne der tatondiral hakkilaji di watumo kayabe yogan holita wiide e andiri azawad tan nokkure leedi ndi wobbe kuliti metemun en e dun no kabar mudum sefura e lettre kur kawral gal kamar dun jati won kuliti be wiide kabaru inde azawad o labine e le tatondiral laaji farajo fedde lannin be batu o holiti wiide boyata jati be ndellal yimbe le yaadi wadde kaldal der region ki dalton kala ko heba ton na hani holitede fedde de fedde timode batu o
he jaabe sema kawri beta ko o e batu o e wi horebe mabbe sema warti do kongol mudun sabe dewral wadi hakkunde mabbe e gouvernement o caggal ko kaldal wadi hakkunde mabbe e kejjaado horejo leedi ndi e golleji kaldangal he jaabe leede kanye kejjaado golleji nations unies do malike de ko mariam maygalano ndiri e mahamadu jeri may gaddo faccitango Ousmane Diko
mais après l'ouverture hier
tagal fuddare batu o eleko horejo mudum haali dum kango baba akiba haydara mais marti kumpa commandant no fu nanama jete sabe o holliti wombe le nokko o fu pamral wadata e do windudo tuggo sariya gede tuggo sariya de fu kolitite kanaka leedi ndi yo kanyo tan waawi bande anniya no tuggo go jogorte minen kanaka leedi ndi woni addo bibbe leedi fu kanko woni amana yimbe fu du mida mili pade go sariyaka bamede yimbe hewbe kaldete do dum wadi somen kolliti wala fuko sabanto men heddade tagal batu o men kollita hakkilaji amen tagal mudum dum men jawtoto no tuggo sariyango kollitete kananka leedi ndi men pabato no go windirte tawedu yimbe fu bamri e do maggo
chart ko ki sa soit un consensus
horebe parti horejo leedi ni jetti e dabere sema e hawrede batu hobe kolli wido yo dum leedi yankaku e wi horejo RPM Bakary Tereta fuddode den sema fama nayno kabaru batu o ummitintini wide du wasude hawrede hirdube lamu be juwaymo Umar way galol landondiri e kanko Bakary Tereta horejo RPM kede ko wido faccitango Fatuma Tabari
c'est un net patriote
dum yo bibbe leedi yankaku yo hollintinde gonga e faminde dum wana lamdi tiidudi e pamirano no batu o hani wadede tama e hakkile gube de en jata kali golleji di denno rafi kawral gal wana no dum worri ka no dum hani wadirede min jati mi haldi e mabbe hangi wo e mabbe kolliti wiide be nani kabaru ko horejo lamu o wi asawere de be ngare altinere de kamari dum be do hande hirdube e lamu an hani andude ko be jidi e hakkile am hirdube e lamu an jadda dabariji mawdi lamu o ko hande ko yo batu
dewra
sakira fabe duro don famu do baaje di kabaru fiirdo bembe amen page Facebook e konti Twitter si jo tamani nyande fu wattu gonden jono heeder buri sullinaade le leydi mendi e wi gollerde kumenina nyamdi e wi gollerde kumariire kumanina nyamdi yodum himbe ko buri himbe ujinaaji temedde de chapande njoyon e njoyon woni ko don anitorde le leydi mendi ko buri ton ngaji ujinaaji sappo e jeego moba faabe ngala bawde gombe le saha leydi ndi kanyele wuddu leydi ndi ndokke ko warata kedde ko mambi kul bali wi mumin sendebu do faccitango mumin sendebu
ce resultat on
jabo buji di kolliti himbe ɓe pewtiɓe rafi ñamri. Ɓe rafi ñamri anayi muɗum wakkati fu yo yimɓele ujunaji temeɗɗiɗo e cappanɗe joyo e joyo. Ka pewtuɓe tiɗalaji ɗi wakkati rafi ngure ana wara e yimɓele ujunaji temeɗɗejeegoyo e temeɗɗejetto. Ɓe yimɓele goniɓe min kani wallude. Miɗon jogi dabare dessare ñamri ko noddete dessare bembal leydi ndi. Ñamri dessari le majje joni bangal pam ana wara e tonuji ujunaji sappo warde tonuji ujunaji sappo e jeego. So rafi ngure ana ɗi mi nawtorto fam balle ɓiɓɓe leydi ndi. Miɗe gaɗa balliju kewɗi du ɗi galda e hokkude ñamri e ɓurɓe fu hasinginde. Miɗon balla bange yirwere demal kañi keɓe du. Miɗon gaɗa golleji kewɗi faaboji keɓe ɓiɓɓe
leydi.
Moltere golle docteur e nde haɗi fa fesugol sukkaɓe faddade ñaw borowo koyɗe ɗum woni moɓe noddirta polio milite o fuɗɗude ɗo mali ɗo. Ngol fesugol fuɗɗi aswere ƴaɓɓine nde leleyɗe afrique ɗo ɗum hani waɗede fu se wana mali hooreɓe heeƴo muɗum ɗo mali ɗo. Kolli wiide batte moltere nde haɗi ɗum fuɗɗude keɗɗe ko docteur Famoussa Konaté wi mumin se ndebo ɗo faccitago Mouhamadou Sama Seku.
Wakkati joni o moltere ngala kadi kewi nder leydi mali ndi ndenno somin dawri peseɗe oɗo wattu yama ɗe latta ko sago meɗen. Kamar ɗum min burtini pesugol ngol ka wattu goɗɗo sappaka tafun sabi ɗi golleji ɗi min dawrata kala lebbi tati. Nena so wonko burtina e majji tan ɗum waɗan hello e heeƴo ngo. Bange goɗɗo ɗum yo pese e leydi meɗen e lifo leɗe ɗe ndentata wadde e wattu goto. Ɗa e leyɗe goni Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone e Mauritanie. Ndenno ndeɗo darande leydi Mali ndi heɓata hinnade ɗum. Tawane golle dental ngal na heewi nafa sanne bangal haɓugol oɗo ñaw. Kala wattu mo golle ɓamti sikke wala min dawron kabaru pese ɗe. Vaccin ɗe ka naɓama nde région ngaji ɗi fof jawdi hasindinaɗi ndi ɗum ana wodi. Ndenno kinotoɓe golleji ɗi tan min kasindini.
Soldasi e Mali mbari jaddinkoɓe jeego nangi hewɓe ɗum waɗi le cercle jenne e wi wattanaɓe kaki kaɓorde du tawama tetama ɓe bondereɓe. Wi andimɓe kabaru ndenagu kaki yoggaji ɓe tawri e jungo ɓe bondereɓe. Ɓen holla wiide nana ɓe bondereɓe ena anni joɗade fa ɓoyle wuddu leydi ndi keɗɗe. Ko landodirmi e Serge Daniel o andiɗo kabaru ndenagu ndu faccitago Mouhamadou Sama Seku.
Nokkure ana wonno toon nde cikkitaɓe lattade jaddinkoɓe nangi noon. Ɓeɗo yimɓele jo en kaɓorɗe kulɓini noon sanne yimɓele tunɓe. Gilla ana wara hande ka jonte ɗiɗi e dow kabaruji ɗiɓe keɓi soldataɓe men ɓe jeehi pleydi nokku o. Fadde mabɓe hippoyide dow ɓeɗo cikkitaɓe lattade jaddinkoɓe. Ɓe nangi kaɓorɗe kewɗe ɓuuri fof ɓe tawi toon natal no leydi Mali ndi waluri dow nokku wuddu leydi ndi moɓe kasindini ɓamtude. Ene holta wiide ɓeɗo cuɗotoɓe so kippoyo dow yimɓele na anni noon huncande hoore sifa wolde mabɓe nde. Kabaruji ɗi keɓumi kolliti wiide famɗi fof ɓe mbara noon jeego mo. Won barmuɓe won dun natuɓe e juuɗe nokku o jaati kay andinaka sabi ɗum yo tawangal solasaɓe ɓe noon. Ɓe kumpitata kala nokku ɗo ɓe gaɗoyi wolde. Ka e ley seeɗa fuji hultama wiide yimɓele ne gonno e juuɗe solasaɓe nder nokku mo woɗɗa sanne laamu jenne.
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Jan le région ngaji ben dindaren kabaruji gonde ton jawdi ko conseil régional kulkoro golle hitande 2017 jabbe ke million chapande jena hore be de gollide ko ki o kabaru beta ko o li kawru tan gondi e wadde lingal kawru dal balde joyi be bama hejo bangal yirwere himbe ke balkany e kabaru final tawa conseil régional ngaji do woni be kulkoro kay kany e seguti ni nan ko hawra do mudum hore be jande tombokto ana gondi en dartude ko hani wadede fa jam hebe ko mabbe o ko yaata chapande joyon puddi botu balde didi bangal mudu academie tombokto darani kawrital UNICEF itti jawdi mudum ko yaata chapande jeegon kanan ko be sigga so puddi beta ko o wadde batu do yirwer e haggitere laamu nuku mabbe o neno leede balde naybe hawrube hen pamminete kabaruji komin ngaji e region ngaji kanyi e yirwer kebal region mabbe on hani wadire denden ne dum gollede kuminina yirwer nuku mabbe do gollidal ministere ke bal hunjani dum hore nelabe ministere fina tawanje kenyan yoro so be baddi e watanabe kanye e prefet cercle o fanda batu o yo limtude no kuje fina tawa cercle o gonde e jatte mere en karutal do kabaru jam e dewral hakunde himbe wadi kenye tala date les cercles en songo fanda mudum hokkinderde hakkilo do kabaru gondal ko uri himbe temedere diurube bura en songo telemsi e ensawazi kawri hen be okkadde di kabaru ji hande ka kedde hedan woni yewtere anaya so assalam.